꽉잘라 그치. Yeah. Look. 다 들어가 난 들어가 꽉잘라 그치. 집칼이 막달라 막달라 집칼이 막달라 그치. 지나봐 놔나 배발라봐 돌려봐 살아벤지. Yeah. 간피소 막달라고 잘라 난 잘루야 살아고 지.
예보고 딘 그가 아빠서 속가보고 딘 아메롱고 바 웃음 우스통 웃고 소티바는 나티진 달라서 빈. Oh shit 니가 먹고 딘 Rokani sa baba kwa din Mpanda kava baya kava naba sembe changa mafandi mimba kwa din.
Hey, chonga sitala kwa din Chonga nilanga lichona kwa mnyama kwa din Hamba kwa din, apa kusala makalo kwa kala libala kwa din Ifaba kwa din, ikutala sataka nechaba kukali zibanga kwa din Mchano mukala ngasinyo nipala nispana kwa dream Nyana nipala kwa din
Dala na bala ya dala kwa din Wana nikana kwa kana fondin Nanzanga kwa shana, nula nilana Dizu nusana be proud of engine Wanana wasana sa fire get in Wana sogana is fire sa win Kotasha nushana ke kumahana ifu ya shaya
Koke Gauteng is ukhala lekhwale nezimelesb Besihleli phezulu ndiphethe iambrela umthunzi wawunyela kwethini Wayisusu uzoyimela kwethini ukholo semthini Ngoko ndikufuna isqwini No back and forth I'm not the star kumyimpama cha Touches a move now make your move Got nothing to lose kwethini So chikela bani next Kaloku bunxamele cash Sijikile izinto chepo before the score Gone in a flash Sentopa ke chance ngoko nithini Iphosa ngubani ndim kwethini I'm gone libali ngandizi ngegama kuwe ndiphutha kwethini
Tandroga nandroga kwakudala 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 kwethini Ndikhali macala macala ndikhali macala kwethini Ndifuna abantwana bebala bagcwale badlala bendlini Kalbizu madala kudala nanjalo uyahlala kwethini Sahlaba madala yaqeda yaclean
Kala abantwana basaya ngeskim
Achamba amagola asaba netim
Saqhatha sabhaqa savaya newin
Dala umadala esatshaya nebibi besala abantwana besala kwigigi Ngemtshalo uyadlala bekaka newiki Nesawundi xekhala bedlala ngesidi
Ndakhala ndalamba ndavala nefriji ndazama ndaspana ndafaka nesivi ndancama ndabhala ndagcwala ngetv Spana nozala la gcwala nekhithi
Iminyaka emingaka ndidlala kwiligi Neendwana ezimdaka ezifana nepiki Ndityhala ndihamba ndibhabha ngewingi Ndikhaba ndifayita ndifaka nenqini
Waqala amanyala bafana bawiki Kwanqaba nexhala ndohlala ndifithi Yabonakala xa siboshakala Sabhala sohlala zikhale zihithi
Sikhala sibhala zikhale zihithi Sikhule sityhala sibula nibhithi Sogwana madala isikhala sifithi Singabo boqala kukhala nezitrits Sacilo ligwala yasidala kwadini Lihlabi lidlala ndabhala estejini Iqali lindaba zityhafi lindaba Licace licala bangokusempini
Tandroga nandroga kwakudala 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 kwethini Ndikhali macala macala ndikhali macala kwethini Ndifuna abantwana bebala bagcwale badlala bendlini Kanti zumadala kudala nanjalo uyahlala kwethini.